Major keys, the bigger than
me. Major keys, babe.
Mopa, yeah, yeah. Yeah, yeah.
Oh, barua yako mpenzi nimeandika ikufikie. Message yako mpenzi. Oh, message yako mpenzi nimeandika ikufikie. Barua yako mpenzi.
Maisha geto natoka simpi ya tamia. Narudi mikono mitu kwana nipoke. Ananipa mabusu mapa na njazia. Dua zake kutwa pomona na niyombe.
Maisha nyumba za kupanga nilibana na nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawa na nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje. Itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye ntawezaje. Itakwaje, itakwaje. Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasonga chagarika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje. Itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitashinde. Itakwaje, itakwaje.
Baby ngoja tuambie vile tunavyopenda na sisi. Na kama mapenzi hapo sasa, vipi wivu mnaona nyinyi?
Ridhiki mafungu saba, tuko sita tunaraka. Letu saba liko laja. Kuna muda tunagombana, hasira mbaka tunablokiana.
Wewe
kuna muda tunanuniana, ndo mapenzi mwisho sito tunarudiana.
Pesa magari vile msaralia, hakunitupa sababu tuliwekania.
Macho alifunga pazia, akaridhika daga wa kulumakia. Maisha nyuma za kupanga nilibanana nai. Godoro tupachini usiku chipsi zeke niligawana nai. Sasa maisha yangu bila yeye yatakwaje. Itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye ntawezaje. Itakwaje, itakwaje. Geto tumepanga, kodi yetu na mwenye nyumba na chamba. Akichamba tunampanga, anapangika tunasonga chagarika. Sasa maisha yangu bila yeye itakwaje. Itakwaje, itakwaje. Mimi bila yeye nitashinde. Itakwaje, itakwaje.
Allow me to introduce my name. This is when I was a boy classic. A.K.A. Opa. We study from the photo. Let's enjoy our life. There is no you without me. There is no me without you. I love you.
Till I die. Comic Slicer.